Tari kamonde non he fulbe eno sifo he dapal eno wai ko he rewbe dum wurti momini jamanka
rewbe ngadde monde nagge yoyal meya lamdam ti mettara bandu birowo o tugal gore biroyen gel nene o ari don wi je nag ti mettama nyande wonyane nge boram mani bandu anyande wotte san nag nge vitti wutte wonno neddo so owlino law kan lamdam yal san no he mun vitti wutte woram bosi cugayen fo do dira ha wutte o tadi nagge modi dum ka dum da yimbe be gattini bo debbo jattini e yimba e mballo rete susuru mi addana naydi lamdam lamdam wonde ko do fuddi ngaddi ha ngokkana be ha watto be ngaddi ha be juppa e dettawande naydi ngara metta umire meto metole
monde non e no yar e siruji kewdi na fo e ngurdam naydi de hitande de momini jamanka
ledde no monnirteɗe ledde monnirteɗe ɗi kewi ha e goro andano ɗi fuɗi saabu lefol yo woodi ledde monnire enen ga monde nde addi en woodi en ko laka wonno nagge nde moƴƴi wutte o reedu ndu heewi mawde baali tawi reedu ndu heewi mawdebbo tindi suka o yim ya asoye laka asiko ɓangi ɗaɗol lakangol aɓɓi en ɓunna nagge nge da ha ɗumantini ɓofi nagge nge yarna tuusi heddi ko saari ta reedu ndu ɓofi laka ko kañ iɗi e monde ɗu leggal gongal ɗi woodi wi'e lalla foro ɓe goni lalloje ɗe monnirte ko pour nayɗi jibina monnirowo lalla foro ɓe waɗa ɓikkoñ ɓalewol ni ɗon yawta sosude e nayi kangal woni leggal ɗimmal
monde so yirondirama e lekki tubakoɓe ɓe hay so tawi kifotani kono ɗi goɗɗondirani noon no feewi monde nde e lekki safroɓe ne handi ndi e yeru ko cellal ɓandu nayi ɗi ɓolal addata docteur Babacar Dione safrowo ne handi he wurongo kosa
comme je l'ai compris hein, j'ai vu les éleveurs font faire ça donc c'est une méthode de
ko addiyo mi faamu ɗum mi yi'u gaynakoɓe no ñawdirani ko tiɗi e ñawjigo woɓɓe watti hutorde en humpitike wonde monde nden no jilla e ñamdu vitamine nanduɗi e ko yeeyete kon ka pharmacie ɗum ko feere moƴƴere noon no walla nayi ɗin no ɗi jiidora no ɓeydanaɗi cellal hisinaɗi e kulloye lorray koykoy si nagge yari monde nden ɓiraɗam magge ɓeydoto nge ɓeydo cellal
hade noon en ŋeese nayi peññineede ko monde wonno safrigal nayi ɗi ko ɗum noon rewa haɗo wona ɗo Cheikh Diallo Kolda VOA Fulfulde.